Exclusive from millaplay.com.ng.
Sapi, yo. Iko busy wezi pata kwenye selula. Tumbo waina haya kila saina taka kukula. Uda usi sote manze tumia iyo medula. E piga mboka, piga mboka, piga mboka. Mini hustler, ujaijua. Neza uza ice, kakuna mvua. Hustler mbaya na kwambia na jitambua. Apiga mboka, piga mboka, piga mboka. Mada nataka do, mtoe nataka do, shere nataka do, msupa nataka do. Dona piga mboka, boka, boka, buda piga mboka, boka, wolan. Mada nataka do, mtoe nataka do, msupa nataka do, shere nataka do. Dona piga mboka, boka, boka, buda piga mboka, boka, we. Muwe ndage kumba na chukwa nguo ya twani. Nengia na zotaona washika tuchwani. Buda nipate do, do, ganji. Do, wolan. Nikikosa kazi ya ofisi, mina uza mboga na washika marikiti. Ama kama gera nishiki hapo kamu konji. Buda nipate do, yo. Single dad na wacheki, mki haso na wacheki, big up. Single mom na wacheki, mki haso na wacheki, big up. Ghetto youth na wacheki, mki haso na wacheki, big up. Family man na kucheki, uki haso na, yo. Mada nataka do,
supa nataka do,
sere nataka do, mtu ya nataka do. Dona piga mboka, boka, boka, buda piga mboka, boka, wolan. Mada nataka do, msupa nataka do, mtu ya nataka do, sere nataka do. Dona piga mboka, boka, boka, buda piga mboka, boka, wolan, yo. Che. Genge liberty, genge liberty, genge liberty. Wolan, yo, yo, check it. Kwan, kwan, yo, yo. New style, dance style, Safisha white kama janitor, kama janitor. Safisha white kama janitor. Safisha, 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 yeah. Safisha white kama janitor, kama janitor. Yo, yo, Safisha white kama janitor. Yo, yo, yo kama janitor. Safisha white kama janitor. Safisha, Safisha, run it.
From millaplay.com.ng.